Kama nyota ngavu angani, penzi tamu ni dole uhakika. Raha burudani kauteka moyo, moyo wangu taba mjinga poyoyo. Odari chumbani sifanyi uchoyo, kubanduka taman kaubwaga moyo. Na kauli za kishujaa, za kishujaa, pole sana majirani, sizi mita. Yani tosha yake asali, imeshaka. Penzi tamu na enjoy nae, yetu bala. Habibi serere, ya habibi serere. Habibi serere, my baby serere. Jeshe bebu, jeshe, jitutumwe, aya jeshe, jeshe, jeshe bebuwe, weni acheni, jeshe, jeshe bebuwe, aya jeshe, jeshe, jeshe bebuwe.